We celebrate you. We appreciate you, Professor
Wangari Mother.
We celebrate you. We appreciate you. We salute you,
Wangari Mother.
You are the hero, made the world a better place.
Wangari Mother,
kapigania haki zetu na mazingira.
Wangari Mother,
yeye shujaa katuletea amani umoja.
Wangari Mother, you're a hero, you're a legend. We know today, I'm the warrior of the world. You are today the pride of Africa, the anchor of the world. You left a legacy, your memories live on. Your life here with us today, we celebrate your deeds, your words still live in us. We are here today to honor you. We know you made us proud, your passion brought us joy.
We appreciate you, we salute you,
Wangari Mother.
You are the hero, made the world a better place.
Wangari Mother,
kapigania haki zetu na mazingira.
Wangari Mother,
yeye shujaa katuletea amani umoja.
Wangari Mother,
we celebrate you, we appreciate you. Wangari Mother.
You are the hero,
let the whole world know.
You are the warrior,
let the whole world know.
We celebrate you,
let the whole world know.
We appreciate you,
let the
celebrate you, we appreciate you, we salute you,
Wangari Mother.
You are the hero, made the world a better place.
Wangari Mother,
kapigania haki zetu na mazingira.
Wangari Mother,
yeye shujaa katuletea amani umoja.
Wangari Mother,
kila jambo wakati wake, kila wakati matukio ya kushangaza, ya kupendeza, yanayokera, ya kutuliza. Misimu inabadilika, nyakati za songa mbele, lakini matendo yetu yanabaki tu mawazoni. Unavoishi duniani utazidi kukumbukwa, hadi siku utakapoaga, uloyatenda yatakufuata.
Celebrate you, we appreciate you, we salute you,
Wangari Mother.
You are the hero, made the world a better place.
Wangari Mother,
kapigania haki zetu na mazingira.
Wangari Mother,
yeye shujaa katuletea amani umoja.
Wangari Mother, Wangari Mother. Wangari Mother. Wangari Mother.